Jesus.
Onye yiri Chineke mo. Who will I come to thee? Onye nemi fasisi eme neme. Onye neje basisi eje neje. Onye nenye mwasisi enye nenye. Onye neme mabagie. Onye na gwaria nemweki mwota ezi Chineke me. Mokachie.
That is what you will do. Oh, covenant keeping.